datimsafi.com.
Give me butterflies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I said, can you pay out? Oh, you make you love to me. You got me like cocaine. I follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sounds are decent. You can go cross it. I'ma make you right, baby. Yeah. Baby, oh, baby, oh. That's why you captured my soul. Wednesday, oh, sometimes I don't know how to show it. Mi sete. Iyo mureba maso yanje naruha. Udahari sina sinzira. Yabari ya mine, oh mine. Ni kama njozi. Nataka ni kupe joto all night. Kama njozi. That it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie. You got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Get a hood in Zengu song, yeah. I need your time, baby. La 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 la.
Ele, kutoka, hello. Hakuna shida, kuna matata. Hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni? Tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngori, hakuna matatizo. Hata tukishinda njaa. Kwani si haiwahusu? Kimpango wetu. Zaidi ya mi na wewe hakuna ga. Ndo maana ngikosea, unanisame. Zaidi ya mi na wewe hakuna. Ndo maana ngikosea, nakusame. Kwa sababu tumetoka mbali, yeah. Baby oh, that's why you captured my soul. Mwenzi oh. Sometimes I don't know how to show it. Mi sete yo. Iyo ureba maso yanje naruma. Udahari sina sinzira. Yo bari yo ma, on ma. Eka manjozi. Nataka unipejo. Ona, eka manjozi. Yeah, yeah.
So many reasons why. So hard to say goodbye.
Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing.
La 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 la.
I need your time,
baby.
Gira uri nzengu zange. I need your time, baby. La 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 la.
Yeah.